Saba lube lunakulu lunji Luleme okunsala Omukisa gwe wantege kero kuveda Buleme okunsuba Murutabalo jengenda lero Saba sebo Kome wana munyaba
Kamalukozi
Bukete bulungi daba emambye saze
Luna kurupia ekiro kiyise nebyakyo bikomye
Labangolokoka era nga nkutunuulira mukama
Olina amaanyi agankuuma ekiro nga nebase nga siwulira Saba ngende nawe mukama muluna kuruno
Njagala ngende nawe mukama ukulembere muluna kuruno
Omukisa guli gwe wantegekera ne mukubusuwa
Mbirabe mbifune kulembera mukama Mbirabe nze mbifune kulembera mukama Sabye mwenti
Ngende nawe mukama Ndabe omukisa
Saba
Twala nawe mukama Mpe omukisa Saba nube lunakulunji
Sebo
Nuleme okusala Omukisa gwe wantege kero kuveda Nuleme okusuba Mulutabalo jengenda lero
Saba Nengenda Natama nina jengenda
Otu genda nangengenda Ntio ngomu zibe buwaba
Obu gangu obu kusike mukama Goma niwe buli Obu kweke mchisikiza
Bwe wakisababi Eda kogu manyi
Msaba obu ndagewe buli Mukama mfuno bujulizi Konti gwe wabikola na boba kwe sige Katondo wa maje ya kole rikulu Nesize kwe omukisa umpe munene munange Ngabide kone banange Kusababu lyo mchakola mubanange Chirabenga omukisa Usabye bwenti
Saba sebo
Saba
MP3, UgandanMusic.com.